Sikulire nyimba zesanyo ne wange zempulira wadde bitwe ebisinga bulungi bye nasaba nga mukama byampate i anazechi kunyanja yokwesiima kwasaabaliza ye nkikole ntya ng'ebirale bire byenkumu eno byampate bagamba obuwangazi ku ddiba lya kapemesa obunyo kwetadde namuyana ne lavu nga genkaba gensangula ne katonda mpadde bibadde bikutte bitalatadde ebigambo nsudde muli ge yankoona ngeno ngenze mubuleko omwana ono gwe nnonze mu bangi byonna ebyange ddala muwadde abitwale wabanga takusanyusa omutima gwe tagusitula kiveeko tonkayanya kubanga yenze mwagala nayagala nga nnyo luli manakakufuna nkukweke balemu okukulaba nena njagala nkulabire mu kyama kuteeke we nkulabira nzekka omanya abayaye abalinze ebinyiririza amaaso bakanudde naye laba ebyali ebyekyama kati nze nkulalasa njagala buli omu amanye ntera oli wange abalinze okweswanta era ebisombisongodde nditundulamu amaaso gwe ndigeza okukwatira ku mwana omwana ono gwe nnonze mu bangi byonna ebyange ddala muwadde abitwale wabanga takusanyusa omutima gwe tagusitula kiveeko tonkayanya kubanga yenze mwagala kikadde bona mugwe wetunula mu maaso kulabamu ebirungi kamala oli kyabbeeyi si kukwate bira mupango watereza bingi muzo zibudde amaso mwana kwonjagadde zenna ndiwo wegere kati kabogere baleke gwe balokompoke ffe tugende mubuleko omwana ono gwe nnonze mu bangi abitwale wabanga takusanyusa omutima gwe tagusitula kiveeko tonkayanya kubanga wabanga takusanyusa omutima gwe tagusitula kiveeko tonkayanya kubanga yenze mwagala n'omwana gwe nnonze bannange yantutte saakisuubira tiruli kyanga yewange kawalayi yatutte bannange yasinga